ngisaba nokuvela, ngisaba nokuvela kini se, ngisaba nokhokha, ngisaba nokhokha kini inkomo zalo, anobona ngoba umshaya ngaphakathi. Awu ngisaba nokuvela, ngisaba nokuvela kini se, ngisaba nokhokha, ngisaba nokhokha kini se, inkomo zalo, anobona ngoba umshaya ngaphakathi.
We are shares, abangani, abadala, and by our ones.